Hello guys, this is RDM the podcast. Welcome back, and this is another episode. Today is a very special episode kwa sababu leo ni Friday. Yeah, and it's a good Friday by the way, Robin.
Yeah.
Leo ni special Pasaka edition. Tunaita hiyo episode ambayo tumeichomekea ghafla binvu by surprise ili sasa tuendende sambamba bwana kwa sababu bwana Robin.
Yeah.
Watu tunasherehekea tu Pasaka, lakini hatujui hata Pasaka maana yake.
The essence, yeah.
Yeah, Pasaka. What's the essence of Pasaka and all that? Kwa karibuni bwana, tutakuwa tuna mawili matatu. Episode ya leo itakuwa fupi kidogo tu. Tunagusia hapa na pale hivi ili wote tuende sawa.
Yeah.
So yeah, Robin, akati tunaongea hapa
off key.
Uko unazungumza kwamba bwana Pasaka has been tradition kwenye maisha ya Kristo, yani kila siku tunajua kwamba mwezi wa 4 lazima tutasherehekea Pasaka. Sasa wengine sikukuu kama hizi zinamaanisha vitu vingi, wengine ni nguo mpya, wengine ni mtoko wa kiwanja kipya, unajua
kiatu nini
and all that, lakini ile maana halisi ya Pasaka most people don't know, man. Wengi sana tumekuwa gizani. Na mimi naweza nikawa wa kwanza ku admit mpaka mwaka jana aweze amini katika maisha yangu haya ya miaka 25 duniani ndio niliweza kuelewa. Achana na hilo swala. Niliweza kuelewa.
Okay.
Wewe wa 30 niliweza kuelewa ya kwamba nini maana halisi ya Pasaka na ni kwa sababu gani sisi tunasherehekea Pasaka. Nikaja kugundua brother kwamba this is one. Yaani hii ndio sikukuu kubwa ya Wakristo.
Yaani ulichokisema juzi kati hapa ilikuwa town Kariakoo.
Yeah.
Then I came to one of my good friends, he's a Muslim, anaitwa Omari.
Yeah.
He told me like, guy, oh mwezi you have changed. Nikamwambia how nime change vipi? Akamwambia basi tu there are some stories you don't communicate with us no more. Like nikamwambia kwani mimi na wewe tuna communicate story. Akasema kuna hizo stories za vijana.
Yeah.
You know, vijana kuna mada huwa tuna discuss, tusio waongo, huwa tukikaa tuna educate each other bana na vitu fulani. So hivyo viona vile vitu sivifanyi, si discuss naye tena. Akanambia nikamwambia nipo kwenye Holy month. Akanambia, "Ah, kumbe na nyie mna nasema okay, so pia kuna watu they don't know the value ya hii sikukuu, yani kuna watu tu ukianza tu wa Kristo. Pia kuna watu wengine kwamba sisi wa Kristo tumeshindwa kuivalue Pasaka tu, yani tumefail from the beginning
because we don't understand
the value of this.
I mean, hicho kalili tu hapo ni kwamba unahitaji damu ya Yesu brother, kwa sababu kumbe inahitajika wewe uwe kwenye holy month hii usiongelee kuhusu hizo mada uongo.
Yani yule jamaa, yani mada the point, sikia kwa wewe. Mada ambazo wao tunazungumza ni mada ambazo mtu akitukuta tunazungumza anaweza akasema ah, vijana, lakini ni mada ambazo pia kwenye RDM the podcast huwa tunaelimishana kupitia hizo mada pia.
Hapo nimekuelewa brother.
Yeah. That was my point guys.
Nimekuelewa sana. Bwana, katika kujifunza hii sikukuu mimi kuna vitu viwili. Hivi ushaikusikia wale wa Mafarisayo na Masadukayo?
Ushaikusikia sana.
Pharisees and the Sadducees. Ushaikusikia kwenye Biblia bila ukiona wao?
Sana.
Kama jamaa fulani hivi wenye sheria zao. Na sasa hizi zilikuwa dini mbili tofauti. I won't get into it kwa sababu sio main point, lakini hizi dini mbili walikuwa wanaamini katika vitu viwili tofauti. Hawa Masadukayo walikuwa hawaamini katika ufufuo.
Okay.
Mafarisayo walikuwa naamini katika ufufuo. Ndio kilichowafanya wao watengane. Okay. Ikawa dini
mbili tofauti.
Tofauti.
Kwa sababu ya beliefs. Tu.
Yeah, beliefs. Kwani hata leo kuna mapokeo tofauti. Wakristo ni wale wale, lakini kuna Roman Catholic, kuna Pentecostals, kuna mashahidi wa Yehova, kuna Moravian, kuna KKKT, kuna Wasabato.
Kuna fire burning over.
Yeah, hatari. Lakini wote sisi tunajitambulisha kama ni Wakristo.
Oh, yeah.
Maana yake kwamba nini? Christians tuna amini katika Kristo, na essence ya kuamini katika Ukristo na kujiita wewe ni Mkristo ina maana you believe in the resurrection of Jesus Christ.
Amen.
Unaamini katika ufufuo
wa Yesu Kristo.
Now we'll get into scripture, lakini sasa kwa sababu podcast hataki iwe ndefu sana, mimi nitakutajia uende usome, unaona? Ukienda pale ukasoma Waebrania sura ya 6, wa Korinto wa kwanza 15, 11 mpaka 22, unaweza kaendelea mpaka 33. Yaani vitu vyote vinaongelea kuhusu mambo ya ufufuo. Unaona, na Matendo ya Mitume 24, 14 na 15 pale. Hizi zote nilizo kitajia, kama hujazisikia hebu rewind kidogo. Alafu uende ukajisome. Zote zinaongelea kuhusu ufufuo
wa Yesu Kristo.
Sasa hii ni sikukuu kubwa sana kwa sisi wa Kristo kwa sababu tuna commemorate lile neno la off key.
Yeah.
Tunacommemorate. Meaning kwamba tuna pay our respect. Yaani unajua tunavyokumbuka hizi sikukuu zetu za Kikristo sio kama tunavyokumbuka birthday zetu eh.
Yeah.
Yaani it's more. It takes more. Yaani kwamba tunaelewa, tuna reflect
kile ambacho Yesu
alikipitia, tunazama ndani kuelewa ile sacrifice.
Tunajua Lisa hatuwezi yani ku do like what he did saizi, tuseme tuanze kutafutana, tuanze kupigana misumari. No, lakini maisha yetu yale tunatokio kuyaishi kipindi hiki. Yani lazima ya uhakikishe kwamba
una reflect kweli.
You reflect the truth ambao Yesu alitufia pale msalabani. You understand what I'm saying?
I understand, brother.
Yeah.
Nipata na hisia, naona kabisa na mikono na nyosha.
Ingekuwa ni video angekuwa ananiona huko.
Anakula kabisa na video. Yeah. So the true essence of this whole of these celebrations za ufufuo wa Yesu ni kubwa kuliko. Ni kubwa kuliko because hapa ndipo ambapo Yesu aliestablish a new covenant
with Christ. Yani with Christ tunaoona leo.
With us. Kumwona kupitia kifo chake sisi wote tunakuwa tumepona.
Yeah.
And all that. So ni sikukuu ambayo ni nzito sana, brother Robin.
Alafu,
natamani tukishai post hii hapa because we said we're just going to highlight a few things. Please remind me to share the link ya mahubiri ya pastor mmoja yupo Nigeria anaitwa Joshua Selman.
Yeah, Joshua.
Alielezea sana vizuri doctrine of
Easter.
Yeah, it was so powerful, the revelations that comes with what he taught. Yaani hata nikikwambia mimi mwenyewe hapa haitofikia vile ambavyo yule mtumishi amepata mafunuo kuhusu hili swala zima. Kwa hiyo ukijifunza zaidi kuhusu sikukuu itakufanya pia kama Mkristo uenende vizuri sana
katika njia zako
zote na Ukristo wako wote, because this man that we celebrate this time hakushinda tu mauti. Yeah. Alishinda dhambi, alishinda kaburi, alishinda temptation. Yani he conquered everything in everything
kwa ajili yetu tu,
kwa ajili yetu sisi. Why sasa na sisi tusijitoe? Akasema anayenifuata ajitwike naye msalaba wake anifuate. Lakini wengi hatutaki kujitwika msalaba yetu, tunataka tumfuate Yesu na tukiendelea kuzini. Tunataka tutaendelee Yesu na tukiendelea kukulevi.
Siri kubwa kwa watu wajui sasa na mambo mengine yanaendelea kufanya. Siri kubwa watu ni wapi siri kubwa yani? Mimi siongei tena kwa sababu lisa tumeongea vingi. Yaani siri kubwa watu wanatakiwa ijue. Mimi kitu ambacho kikubwa nishia kufundishwa na pastor mmoja akaniambia hivi, when you celebrate Easter, hasa the Good Friday siku hii ambayo ndo siku ambayo Yesu zile saa 9 wanasema alisulubiwa na vitu vingine.
Yeah.
Wanasema on Sunday when we celebrate that anafufuka. When yani unajua ile ku celebrate anafufuka ni imani.
Yes.
Means Yesu leo tulipomzika, umezika the old stuffs ambazo zilikuwa zinakufanya usiwe karibu na Mungu yani.
Yeah.
Leo tumezika kila kitu. So on Sunday when he rises, you are a new person. Yani leo mtumishi ambako tulikuwa hapo kwa ibada ya Good Friday amesema kwenye kalenda ya kiroho, it's a new life beginning, unaanza kiroho yani it's new, yani you are a new person right now. Kwa hiyo yani usijione kama you are very
unachokisema Robin, actually it's very biblical hata kwenye maandishi. Keep.
Yeah.
Unaona kwamba hii kifo Adam alichokufa, then Jesus comes and he dies and he resurrects, meaning kwamba anatupa tumaini kwamba kila aliyelala lazima atainuka. Every area of your life, it be that business, it be that marriage,
family,
it be that masomo yako, chochote kile, maisha yako ya kiroho, uchaji wako wa kanisani. Unajua kuna vitu vingi sana tunaviomba ambavyo viko so material, lakini kuna vitu vingi sana tunasahau, kwa mfano kama hivyo uchaji. Wewe kumpenda kusoma neno la Mungu, yani kuwa a revivalist hapo kanisani ambapo uko, kuwa mwana maombi, vitu vyote labda umekufa kiroho. Sasa ni siku nzuri sana ya kukaa vizuri na Yesu na Mungu na kumshirikisha kwamba mimi nataka hivi vitu vilivyokufa utakavyofufuka.
Virise up.
Yeah, so that's that. Lakini hiyo link ndo kitu cha muhimu sana ambacho mimi nilikuwa natamani sana.
Tutaishare
ili upate wasaa usikilize we mwenyewe na uweze ukapate kitu cha kukusaidia na kukufaa maishani, ili sikukuu hii isikupite kama tu
kawaida.
It's not kawaida. Sababu ndo mwanzo wa mwaka wa kanisa. Kwa sababu hii ndo kanisa la ndo sherehe ya kwanza ya Kikristo tunaosherehekea katika mwaka. So sisi kiroho tunaanza mwaka. So ili kuanza vizuri, you have to get the facts correct about this.
That's good.